umusaza w'umwubatsi wari hafi kujya mu kiruhuko cy'izabukuru yegereye boss we aramubwira ati boss ubu rwose ndabona niteguye gufata ikiruhuko cy'izabukuru ndashaka guhagarika kano kazi nkajya kwita ku muryango wanjye namaze imyaka myinshi ngukorera ku buryo umuryango wanjye utabashe kumbona mu buryo buhagije igihe rero kirageze nkabegera nabo nkabaharira umwanya byibuze mu gihe nsigaje ku isi sinshaka kuzicuza ko nahugiye mu gukorera amafaranga nibagirwa kubonera umwanya uhagije umuryango wanjye boss yarababaye cyane kubera ko umusaza yakoraga akazi ke neza yagize uruhare rukomeye mu bikorwa by'ubwubatsi uwo mu boss yagiye apatana boss nta kundi yari kubigenza uretse kubaha icyifuzo cy'umukozi we ariko mbere yo kumuha uburenganzira ngo asezere akazi burundu yaramubwiye ati mbere yuko usezera akazi ndakwifuza ikintu kimwe gusa urabona ko dufite ibikorwa byinshi bitararangira ndifuza ko wazasezera nyuma yo kumfasha gukurikirana no kubaka inzu imwe byibuze umusaza w'umwubatsi yarababaye aribwira mu mutima ati koko uyu mubosi kuki akunda amafaranga cyane igihe cyose namaze mukorera ubutaruhuka ntaranyurwa nigomwe umuryango wanjye kubwa ibikorwa bye none nigiye nifuje kwisangira umuryango aracyashaka kunkamuramo koko ashaka kunkamuramo imbaraga umusaza yabyemeye ahatiriza ariko ubushake bwo gukomeza gukorera boss we bwari bwayoyotse rwose iyo nyubako ya nyuma yayikurikiranye nabi cyane ayubaka yijujuta ayubaka nabi ugeranyije nuko yarasanzwe abikora ayikoreshaho ibikoresho biciriritse bya make cyane muri make yayubatse uko yishakiye ayubaka himana na boss we kubera ko atahise yihutira kumusezerera mu kazi kandi yarabyifuzaga cyane inyubako amaze kuyubaka yimurikiye boss we amaze kuyimurikira boss we aramubwira ati twabanye neza wanamfashije bikomeye nageze kuri byinshi kubera wowe muri make ntabwo nifuza kugutakaza rwose ariko nko wabimbwiye umuryango wawe nawo uragukeneye rero imfunguzo z'iyi nzu zigumane iyi nzu nyiguhaye nk'impano y'uburyo wambereye umukozi w'umugisha wakoze byinshi muri iyi myaka yose tumaranye nta kindi nabona nakwita uretse kuguha iyi nyubako ikakubera urwibutso rw'izindi zose wubatse mu gihe cyose twamaranye ya baba musaza yaguye mu kantu arumirwa bose agira ngo nuko yishimye kubera impano ahawe ariko musaza yari yumijwe n'uburyo iyo nzu ahawe ariyo yubatse nabi mu mazi yose yubakiye bose we yicuza impamvu atakomeje kuba umunyamwuga no ku gikorwa cye cya nyuma isomo ririmo rero namwe muraryumva buri munsi iyo ukangutse bigakunda ni nk'amahirwe ubuhawe yo kunoza buri murimo wose werekejeho amaboko ukawunoza neza nk'uwikorera amafaranga intsinzi amahirwe bikurikira akazi kanoze.